ubhekane nesimo njengamanje, uthoshiwe emsebenzini, urutrentshiwe noma umisiwe, ngiyacabanga ukuthi indlela yokwenza ngathi umuntu akanciphisa iy'ndleko, mhlawumbe uma ubuhlala emlazi uhlala wedwa, ngcono ubuyele kwamasho ohlala ekhaya. If unemoto oyikhokhelayo ama-installments awukhulumisane nebhange bakunikeze i-break, noma uyidayise imoto wena sisiwami, ayikho into embi ngokuqala phansi kabusha, kakhulukazi uma sesibhekane nalesigameko esifana nalesi se-COVID. Akekho umuntu ongezukuxolela awuxwaye uma wenza isiqumo esithi ubuyisela zonke izinto oyithenga ngesikweletu, ukuze ugweme nokuthi abantu bakuthathe bakuliste umoshakalelwe uhlu lwakho lokwebuleka imali lokwa-ITC, umuntu asethole se-blacklisted. Nanokuthi bakwethu ama-alternatives masibuye ekuthaneni umuntu ubethenga mhlawumbe kwawulwethu, awusijoyine nathi laphaya kwa-spa, awusijoyine nathi kwa-pick and pay, uhlukane nalezi itolo edayisa izinto ey'biza kakhulu. Uhlukane futhi nokuboleka imali ngoba ungazi ukuthi umsebenzi uzophinde futhi uwuthwale nini. So ngcono uhlale ngaphansi kwey'ndleko zakho ngokwebhajethi. Live within your means, basho njalo abelungu.